tugiye kugirana ikiganiro nk'uko twari bateguje na Professor Uwizeyimana Lauriane, ubu ngubu wicaye mu cyumba cy'uruganiriro, akaba tugiye kumwinjiza hano kugira ngo aze tuganire, adusuhuze noneho tuganire. Ni umuntu nk'uko mubizi w'umuhanga. Twishimiye kubana namwe uyu mugoroba. Mumeze neza bituruze, hari ubushyuhe nk'ubw'inangaha, twebwe turi kwiha icyuye.
Yewe, menya tubarusha kuko twageze muri 41 nkatwe b'abasaza. Rero ni ukunywa amazi pe, kanywa amazi ubundi ukicara mu rugo mu nzu ufunze.
Nibyo. Ya, urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Abakunzi ba Radio Urumuri buri gihe baba batwishyuza batubwira bati kuki mutaduhamagarira Professor Uwizeyimana Lauriane ko adusobanurira byinshi, kwazi byinshi ngo aze ajye tuvungurira kuri byo azi. Ni muri urwo rwego rero twavuze tuti uyu mugoroba noneho ubushize ibyuma byari byaduteye mushya, ariko Imana ishimwe ko ubungubu bigenze neza. Nabaraho ngira ngo tuganire, niba hari ukuntu mwasuhuza abadukurikiye mu jambo rimwe, ijambo ni ryanyu.
Urakoze Aloyizi we. Ntangiye kubimenya kuwundi sinashoboraga gusuhuza, none buhoro buhoro maze kubimenya. Ndaramutsa rero abatwumva bose, abumva Radio Urumuri, abanyarwanda bose aho bari, ari abari mu gihugu ari n'abari hanze, bangaye nk'uko benshi tubivuga.
Ubu barakureba rwose n'inyaruhengeri. N'inyaruhengeri iri kansi, ubu barakureba rwose. Nabo ndibaza ko bagusuhuje, birashoboka yuko bari banagukumbuye, none Radio Urumuri itumye bongera kukubona. Radio Urumuri nayo nari ngiye kuva ngo ndigahuza imiryango, harabaye bihuza ni
nibyo rwose. Ako kazi mukora ni akazi ka ngombwa, kuko gatuma abanyarwanda bumva batari mu kirere, isi n'ijuru byarabatereranye. Ubwo nk'ubu iyo bumvise iyi radiyo bumva ko hari ibintu biriho, ko abanyarwanda bariho, ko batashize, kandi ko amaherezo amahoro azagaruka mu Rwanda.
Ndabona amasaha arimo kugenda yihuta, umugoroba ugenda wicuma. Ndagira ngo tugende twihuta tugana ku cyatuzinduye. Radio Urumuri impamvu ya batumiye uyu mugoroba ni ukugira ngo twumve neza, tumaze iminsi tuganira ku byerekeranye n'impamvu zitandukanye zatumye abanyarwanda twinjira mu bihe byatuvunye, byatugoye. Habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, haba ubwicanyi bwakorewe Abahutu bw'indengakamere, ibyo byose byicaga Abanyarwanda. Abanyarwanda kandi ari abavandimwe, Abahutu, Abatutsi bose, kugira ngo uzabatandukanye biruhije. Umututsi yaranywanye aha ni nka n'umuhutu, umuhutu yarashyingiye umututsi, umututsi yarashyingiye umuhutu. Twaba tuti kugira ngo bigire ku rwango rugera hariya, nicyo kintu duherutse kwibaza. Urwango rugera aho abantu b'abavandimwe bari baranywanye bangana bagatemana bigeze hariya, hari impamvu ikomeye yabiteye. Izo mpamvu rero nizo turi gusesengura, kuko hari abakeka yuko bakabifata ku buryo bworoshye ngo ni ugushaka ubutegetsi. Ariko ubutegetsi se abantu bose hirya no hino ko bashaka ubutegetsi, ko ubutegetsi busimburana ko bitageraho. Hari abatanga impamvu nyinshi zitandukanye, ariko iyo byose bikaba byaragiye intandaro yabyo, kuko tuba tugira ngo tugere ku intandaro ya buriya bwicanyi. Twe dusanga yaravutse muri iriya ntambara yabaye. Intambara yavutse tariki ya mbere Ukwakira 1990, ya FPR Inkotanyi zivuye i Bugande. Tukavuga tuti ese iriya ntambara nta kuntu inkotanyi zashoboraga kutayigaba. Ese zigabije kubari mu gihugu bo nta kuntu bashoboraga kuyirinda cyangwa bayikumire cyangwa se ngo babe barayiburijemo itaranatangira. Ese mu gihugu byari byifashe bite? Ese ubutegetsi bwari bwiyoborwana muri icyo gihe byari bimeze bite? Ese Abanyarwanda mu gihugu mbere batararyana iriya ntambara nyine itaraza ngo ibaryanishe bo ubwabo babanaga bate abahutu abatutsi bari bafite ibyo bapfa n'ibyo nibibahuza ariko se byari ese ubutegetsi nta kuntu bwari gukora ku buryo guhakumvikana n'abo bantu bari bifuza gutera cyangwa se kugira ngo impamvu baje bavuga yuko zatumye batera zibe zitarabayeho tuzi ko baje bavuga bati twebwe turi impunzi z'abatutsi abana b'ababyeyi birukanwe muri 59 tuje kubera ko bitwimwe uburenganzira bwacu icyo kintu inkotanyi nicyo zashoboje amahanga ati twimwe uburenganzira bwacu bwo gutaha gusubira mu gihugu cyacu none tugeze aho dufata imbunda. Professor Uwizeyimana Lauriane wari muri kiriya gihugu uri umwarimu muri kaminuza uri umushakashatsi akora ubushakashatsi hirya no hino mu gihugu mu bintu bijyanye n'imibanire y'abantu ndetse n'ubukungu bw'igihugu ni uri abatwumva barabizi twavuze umwirondoro wawe kuri umuntu polivala ni ko umuntu yavuga mu jambo y'igifaransa uzi ibice bitandukanye by'ubumenyi ni ukuvuga ko muri ubwo bushakashatsi wakoraga wamenye byinshi. Ese ibyo bibazo twibaza wabigisobanuye ute ko abantu bari ku butegetsi igihe batashoboye gukumira biriya bintu? Biriya bintu ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi bitekerezwa perezida wariho Habyarimana Juvenal icyo gihe bahajyaga bimubaza abanyamakuru batandukanye nawe akagira ibyo bivugaho uzi ko bajya bamushinja ngo yavuze ngo u Rwanda ngo ruruzuye ngo ikirahuri iki ngo cyuzuye amazi ngo uyisize umutonyi umwe ngo araseseka. Ibyo bintu kuki ariyo soko y'ibibazo byose turimo kuki bitakumiriwe umwuka wari uhari wari umeze ute? Mubajije ikibazo kirekire kigari muri rusange ariko ntabwo umuhanga aba ari umuhanga.
Utazi ubwenge ashima ubwe. Umva rumva icyo kibazo ni kirekire kuko nk'uko ubivuze harimo ibibazo byinshi ariko ni ukugerageza guhita mu bimwe kurumva nitwabivuga byose bimwe umuntu akakihuta ibindi akaba yabitindaho aricyo manje ariko kuvuga mbere ya byose nuko hari abantu uzumva nk'uwitwa Habyarimana buri gihe iyo numvise avuga abavuga ngo ibyatubayeho ni ukubera gashaka buhake yavuga nti ese gashaka buhake none se Abanyamerika ntibarwanye muri Cuba bikabananira? Abanyamerika se ntibagiye muri Vietnam bikabananira? Gashaka buhake se nindi? Uratekereza se ko buriya Abafaransa bo atari gashaka buhake? Ubwo rero icyo gihe genda tekereza nti ahubwo yaba Habyarimana uriya ibirindiro yategekaga hariya mu Mutara hanyuma abasirikare bagakwira imishwaro nari ntegereje ko yavuga ati abagashaka wake yatanze
kuvuga ni Habyarimana General Habyarimana Emmanuel
je muzi ari komanda ibigwi yagize bituma aba general simbizi rero binyibutsa ntuze nigeze guhura na Nsengiyaremye uriya Gismas twahuye gutyo duhurira mu ndege tujya muri Gine yakoreraga ibintu niba ari FAO niba ari iki nanjye ngiye muri izo za universite zaho ngaho naho ndamubwira ntese ariko uziko biriya bintu mwakoze murabona aho bitugejeje ngo ntabwo ari twebwe buryaga ngo ni gashaka buhake noneho tamaze ese gashaka buhake ni wagutumye kujya kuvuga ngo bari abasirikare bari ku rugamba ngo intambara nirangira tuzabajyana guhinga ibishanga ni gashaka ukese wagutumye gashaka buhake se ni wakubwiye ngo ugende wirukane abafaransa ushake ko abafaransa bava mu Rwanda ubwo rero
mbabare gato nguciye mu ijambo urashaka kuvuga yuko amagambo nk'ayo ngayo yabamwe mu bayobozi yashoboraga kugira icyo ahindi yagize uruhare rukomeye cyane muri ntambara muri iriya ntambara
none se wowe urumva tuvuge ugiye ku rugamba urapfa cyangwa urabaho ni kimwe cyangwa ni ikindi umuntu akakubwira ngo nuvayo uzajya guhinga ibishanga urumva wowe wasubirayo uvuga uti nemeye gupfa nuko ubwo rero nkashaka kuvuga nti
yari
premier ministre nyine bose barabizi yarabivuze ibyo mpimba ubwo njye navuga ko yego gashaka bwake arahari hari igihe atabaye hose hari igihe bagashaka bwake batabayeho Kayibanda ntibamubwiye ngo imihanda yo mu Rwanda yose bayishyiremo kaburimbi ariko bashyire baze banyamerika bashyire baze mu Bugesera akanga ntiyagize se ni gashaka bwake niwe wamukuyeho ubwo rero nkeka ko jyewe tugomba kureba ibyatumye bigenda kuriyo ibyatumye abo dutsindwa mugabo twatsinzwe bavuga ngo babohoye igihugu ariko njye ntibambohoye ahubwo batumye mba impunzi batumye mba impunzi kuki ntakandagira mu Rwanda ubwo rero impamvu ni nyinshi ariko umuntu ashobora guhitamo zimwe urabona igihe cyagiye ibyo hari ibyo navuga nihuta ibindi nkabivuga ngerageza kuko abantu benshi baba batabizi ubwo hari nka kiriya kibazo cy'impunzi murakizi ngira ngo si ngombwa kukivugaho byinshi hari izo muri 1962 hari izo muri 1973 izo zose zagiye hanze noneho mu gihe aho bari hose nta hari hameze neza reba ibugande nta cyagendaga Museveni amaze gutsinda genda uje muri Congo nta cyagendaga genda uje muri Tanzania ya politiki ya Nyerere ya Ujama yari yatumye abatanzania bakena birenze urugero ahari hameze neza ubona turanabisubiraho n'umuntu tubona umwanya kubyere kuko ikindi nza nifuza kuvuga n'ibyerekeye ubukungu muri kariya gace hari hameze neza ni mu Rwanda i Burundi naho burya ntabwo byagendaga neza nko mu Rwanda nuko ubwo bakavuga ati reka dusubire iwacu dore hameze neza muzi ko muri 1986 niho komite centrale ya MLND yavuze ngo yemeje ko impunzi zigomba kuguma aho ziri bakajya bazishakira imfashanyo aho ngaho ziri kuko u Rwanda rwuzuye iyo mwarabyumvise murabizi
1986
ndumva turi bugarukeyo nitubona igihe ariko icyo navuga kuri ibyo by'impunzi n'igihugu cyuzuye nuko icyo gihe uwari ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe baramuhamagaye bati biriya bintu ni ibiki kuki wakwanga abaturage bawe gutaha mu mahoro ambasaderi wagura icyo avuga rero numva yari kuvuga iki se niwe twabivuganaga niwe wabimbwiraga ariko icyo gihe yari
muri icyo gihe mwamwibuka amazina ya ambasaderi wari uriyo
mvanamwira ni simoni aba ni turuzi sinzi niba yakwishimira ko muvuga ariko niwe wari ambasaderi aho muri Loni
ibyo bintu ni umurage niyo mpamvu nka radiyo urumuri iba yashatse yuko tuganira kuri ibyo bintu ibyo ni umurage ni amateka yacu ni ibintu tugomba kubana nabyo ngewe warabizi simpunga niba nari mfite uruhare runaka nkaba narakoze ikintu runaka ngikoreze mu gihugu ngikoze mu rwego rusange rw'abanyarwanda ntabwo kiba kikibaye cyanjye privé ntabwo kibaye ibyo guhisha kuko aba ari iby'abanyarwanda nuba rero
yitwa insonere Simoni niwe wabimbwiye ubwe ko bamutumiye bamubwira ati biriya bintu mwakoze ni ibiki jyewe rero icyo mvuga nuko icyo gihe jyewe nijye ubitekereza ko abanyamerika babonye iturufu ikintu cy'iturufu bashobora kugenderaho muri kariya gace bagende kugira ngo urumva abarusi bimwe bitaga URSS byaragaragaraga ko nta kundi bigiye kurangira kubera uriya Gorbachev na Perestroika n'imari na Glasnost n'imari ibintu nk'ibyo byaragaragaraga ko mbese hagiye kuba ikarita y'isi y'ibihugu bikomeye igiye guhinduka kuko abarusi ntibagihari ubwo ari abanyamerika bakaba umwanzi wari usigaye n'ubufaransa bagombaga kugenda baguguna ku buryo babakuramo muri Afurika ibyo rwose birazwi nabyo muri geopolitiki ntabwo nabitindaho rero by'impunzi kuko urumva birazwi byaravuzwe ahubwo ikindi cya kabiri najyaho ni icyerekeye bariya abanyagitarama bapfuye kandi nacyo ntagitindaho kubera ko ibyinshi hari ibizwi n'ibitazwi ndumva nza kubigarukaho gatoya mu mwanya
urupfu rwabo narwo umuntu yarushyira mu bintu byatumye umwuka utuma iriya ntambara ibaho nayo
igashoboka kandi kubera ko bazi ko mbese ibyo bimwe bitaga abakiga n'abanyenduga ko ibyo bintu abo bantu nibatera batazashobora gufatanya ngo babarwanye wumva biriya bintu rwose
impfu z'abo bantu b'igitarama zaciyemo igihugu kabiri
gusa se ahubwo ngira ngo mwumvise mu minsi ishize hari umuntu uba muri Senegali watanze ubuhamya abishyiramo Serubuga mwarabyumvise byahise kuntuze ku mbaga mpuzambaga nimba sinzi ukuntu mubyita nuko yavuga ukuntu bapfuye ariko nanone idongo bavuga ngo Serubuga niyo yabigizemo uruhare runini icyo jyewe nakongeraho nuko ariko ndumva dusa n'abigarukaho mu kanya nuko mu by'ukuri bariya bose bavuga basuve ya prison ari abase ntibandeba bitwa abandi bandeba abasembagare abasebahunde bose bazize accident y'imodoka bakajya kubona akabona imodoka yabagonze ndetse hari n'umukomanda w'umunyabutare witwa Ndamiyinka niwe wari kuntunze ku Kigali kuri kayi Kigali nijoro ari ayizamu nawe ni kamyonje
mbore singe nk'uguca mu ijambo cyane abo bantu bicwaga ni abantu bo mu majyepfo
oya usibye Ndamiyinka abandi nabo mu majyaruguru nyine bazi amabanga
kubera iki kuko mbagira ngo nk'abantu batabizi ndabizi iyo umuntu akubaza ibibazo nk'ibyo uravuga uti ese uriyabo ni umwana we ntabwo abizi wowe ntabwo tubizi wowe urabizi cyane wayibayemo
erega umva
bicwaga nande bicwaga kubera iki
umva hari njyewe nabyanditseho nkurikije ariko urubanza rwaciwe muri 85 byose babigereka kuri Rizindi nuko murabizi Rizindi arafungwa n'abandi nabari ababiseruka n'abandi bose bavuga ngo nibo ariko abo bakoranaga nk'uwo witwa Ntibandeba yari yatekaga uburoko bwo ku Gisenyi uwitwa Sembagare yatekaga uburoko bwo mu Ruhengeri naho Sebahunde we yari yategaga sekurite yo mu Ruhengeri maneko mu Ruhengeri abo bose n'abandi benshi bapfuye bazize agisida z'imodoka.
Izo gereza bayoboraga za sekirite zo mu Ruhengeri n'ahandi bakoragamo niho abo banyapolitiki b'Igitarama bajyanywe bagiye gufungwa bafungirwayo ni naho biciwe muri izo gereza.
Naho biciwe ariko hari n'abandi bari ku Gikongoro nabo bajyanye bose ariko bakabica mbese n'inyamaswa ntizibikora. Ibyo byerekana ko ibyo byo kwicana mu Rwanda ntari kwica amoko kuvuga ngo abahutu ngo bica abatu ekada n'abahutu nabo baricana hagati yabo baricana rwose kandi babishe bunyamaswa babima amazi. Hari uwamaze iminsi 59 yaranze gupfa nuko baragenda babahamba ari bazima. Ibyo ni urukiko nibyo by'urukiko rwavugaga ariko bakavuga ko ari izinde wabikoze umva. Icyo gihe rero barabisomye ubwo rubanza bararusomye abantu bakubitwa n'inkuba nubwo bari babizi bwose bazi ko abantu batakiriho bakubitswe n'inkuba. Iyo tuba rero mvuga nti urabona yewe navuga nti buriya icyashobora kutuma abanyarwanda dushobora gusubirana tukubaka igihugu abantu babamo ari ukubabarirana. Kubabarirana rero nibyo koko nabitekerejeho hanyuma nsa n'uwisubiraho ariko ntisubiraho cyane kuko kubabarirana ni ngombwa ariko tukababarirana umuntu azi icyo uriya yakoze nk'uko bagenje muri Afurika y'Epfo. Hari abahungu ugenze umuhungu rero namuvuga nuko ariko sinzi niba yitwa Bizindori Albert amaze iminsi anavuga ku maradiyo hano
bagiranye n'ikiganiro hano mu minsi ishize.
Uwo Bizindori muzi muri Nyakinama ari umunyeshuri wanjye koze geography noneho yari umwana Troma mu Kinyarwanda ngo hasigaye irindi zina ryitwa Troma. Icyo gihe ni muri za 80 ariko yari afite Troma kubera se ubwo rero umubwiye ngo babarira atazi wamwiciye atazi uko byagenze umva ntabwo agukundira. Birashaka ko dukora nko muri Afurika y'Epfo abakoze ibintu bakabivuga bati wowe wakoze iki wabigenje gutya byagenze gutya turakubabariye ariko ibyo wakoze si byo urumva. Nanjye nashushe n'uwisubiraho kuko muri Atene abo barwanaga ni abandi babyitaga cité état ariyo Atene ari Sparte n'abanyarwanda ni twebwe twicana hagati yacu. Urumva rero biragoye kugira ngo uvuge uti ntacyo mbajije kandi naratakaje abantu banjye barishwe bakicwa nk'inyamaswa. Tekereza umuntu kumara iminsi 59 atarya atanywa amazi hari abafataga ibyo ni mu rukiko mvuga bagafata udutambaro bagashyira mu ntuze mu miyoboro y'amabyi n'inkari n'iki nuko bashyiramo hanyuma bagakamurira mu kanwa kugira ngo babone amazi. Urumva ibyo bintu inyamaswa zirenze zose inyamaswa nta nubwo zikora ibyo urumva ko ibyo bintu biteye ubwobyo kandi mvuga biri mu ntuze y'urukiko rwo mu Ruhengeri usibye ko babigeretse kuri Lizinde wenyine simvuga ko Lizinde ari umutagatifu ariko niwe babigeretseho. Murakibaza ariwe akese buriya koko abantu bapfuye kuriya nta wundi abatetse Habyarimana atabizi Habyarimana n'abantu be bari hafi nuko ubwo hakaba hari akandi kabazo rero nanone nshaka kugeraho nuko kandi ka gashobora gutuma ibintu bimwe twabyumva dushobora kubyumva cyangwa se abantu babyumva kurushaho na aka kabiri kandi karagira ndakeka kagera kuri byinshi nibyo bikeka ariko nshobora kuba nibeshye ni urupfu rwa Mayuya. Murazi ko ku itariki ya 19 y'ukwa kane 1988
Mayuya ndibaza yuko ari inkomoko ye yari muri za Gisenyi hari
muretse wumve ndabigutekereza rwose ubwo icyo gihe Colonel Mayuya yarashwe n'umuserija witwa Birori masasa asohotse mu biro bye arambwira ati rwose urampura iki ndaramurasa aramwica biro yarahunze ageze igitarama arafatwa baramugarura none batangira kumubaza bamubagiye baravuga ngo uzabwira Habyarimana gusa nta wundi zagira icyo mbwira nuko babyumvise bafata intunze baramunika amugira mu bitaro n'intunze n'umusego mukiraho bamugireka umusego baramunika nuko ubwo bashyiraho komisiyo yo gukora nketi kugira ngo wamenye uwishe Mayuya Habyarimana yashaka kumenya kuko iramukundaga cyane
n'impamvu nk'ubwo Mayuya bamwishe kubera iki
uretse se wumve nyine nawe uraza ndabikubwira uze kwihitiramo kuko urumva igisubizo ntabwo nkizi ntabwo kurihitiramo ubwo rero abo bashyizeho uwitwa Nkuriye Kubona ni BM bashyizeho uwitwa Mutambuka Munyakibuye bo muri abanyakibuye byumba abanyabyumba bo muri ba BM Mutabaruka we Mutambuka we yabikoreye rwose ndamuzi twahuriye nari mu Rivera Neuve muri 88 89 abikorera urusenge ndamuzi twarahuye bashyiraho n'undi rero witwa Ndibwami uwo Ndibwami yabaye JP niwe arindaga Habyarimana atekaga wa JP barindaga Habyarimana noneho Ndibwami ubwo bakoza nketi bageraho basanga ngo biragana ariko urumva ni hagiyome ngo biragana kwa Gata na Serubuga abo bantu uko ari batatu twarahuye darababajije Nkuriye Kubona namusanze muri Kameruni muri yaratuye muri quartier yitwa Jean Vespa ubu sinzi niba cyatuye Mutambuka twahuriye mu ntambara hariya twahuriye mu Ruhengeri Ndibwami we yari muri ba bandi banditse ya komisiyo yanditse ka gatabo gategura ingabo ku Rwanda ngo ku Rwanda kwemera kubana na n'inkotanyi yari ari
ka gatabo hagaragaramo n'izina ryanyu uko mwafatanije nabo
ye ariko sinzi nimba basirikare barimo nuko Ndibwami rero twaraganiriye yewe kanyagasa niwo mwijuru yarafite urwango uteye ubwoba uwari kumuha Serubuga yari kumusya akamukuramo ivu akarinyanyagiza kwari ivuganiye si ibyo mpimba ni igihe twavuganye rwose ubwo kandi rero wumve muri 1994 yari muri leta majoro noneho burya hari abasirikare benshi b'abagande n'abasumari n'aba Eritrea baje barwana n'inkotanyi baje gukora ikiraka nuko ubwo uzi ko byatinze kandi burya barapfuye benshi n'ubwo refari batsinzwe ariko hapfuye benshi muri bariya bateye nuko abadepite b'abagande atese buriya abantu bacu barapfa bazira iki bamuseveni ati bazani vuba noneho Ndibwami ari muri leta majoro azi amasasu asigaye uko angana nuko akababwira ati nimwihangane ejo nta sasu bazashobora kurasa Kagame akabwira Museveni ati nimwumva nuko kuko bari bananiwe barambiwe pe
ntabwo tubyumvise neza uwabwiraga inkotanyi ngo nihangane mu Rwanda amasasi agiye kubashirana ari mu ngabo z'u Rwanda
Ndibwami ari muri leta majoro ntabwo yanahavuye yagumyeyo yahise agumaho ntabwo yigeze ahava
birumvikana ko niba aratangaga amakuru mu nkotanyi birumvikana ko yazitegereje mu gutsinda kwazo agumana nazo ko zamuhembye
nuko ubwo rero urumva ubwo bashatse bari babonye mu by'ukuri aho kwica Mayuya aho byavuye nuko ubwo barangije kugira baragiye gutanga raporo Habyarimana avuga ati ese bagomba ko yaragize babandi ntuze Cornelien byo bita Cornelien mu France kimigenze nuko ubwo ahitamo kubafunga impamvu rero ndumva tuza kuzigeraho uko mitekereza ariko ubwo rero
yafunze bandi ibwami
nkuriye kubona na Mutambuka barafunzwe ubwo nkuriye bavuyemo ari haje iriya leta ya opposition niho bavuye mu buroko nkuriye kubona bahise bamushyira mu ntuzi n'abakekaga ikanombe niwe watsohoye bagoswe niwe watumye aba bari barahuse ari abasirikare n'abaturage basohoka nkuriye kubona ariko ndi bwami we avuga ati bari abashenzi urwango rumuje twarivuganiye akavuga agiye kurira rwose umuntu w'umugabo
nuko yarafite nukuva ko hari amakimbirane akomeye cyane mu ngabo
uretse rero uretse ntiturabigeraho ndabatinya ikise abantu byabaye ni ukubivuga ubwo rero yewe navuze nti buriya baravuga Serubuga ko tuzi ko ari abashiru bishoboka bite ko bakwica undi mushiru nkabo nuko ntangira kubitekerezaho nsanga mu by'ukuri bariya twavuga ko bari hamwe mu gifaransa bavuga ni panier de crab sinzi ku muntu bavuga mu kinyarwanda ni panier de crab zimwe ziri muntu ze ziryana kuko ubwo nagiye muntu ze nakoresheje umunyeshuri wakoze kera yitwaga Arisi akimari Hakizimana ngira ngo wakoze memoir ku bushiru hanyuma hari naho Imana nawe wanditse igitabo cyaho ngaho hari n'abandi naho Imana Ferdinand ubwo hakaba rero n'abantu twavuganye benshi mbabaza ari abaho ngaho ari abandi ku buryo nicyo cyatumye mvuga nti burya twari tuzi ko ari abantu bumvikana naho ni panier de crab itegetse iri hejuru mu butegetsi mu Rwanda umva ariko bimeze mu by'ukuri hariya bitaga sous-préfecture ya Kabaya ku Rwabugiri bayitaga Kageyo niho Rwabugiri yakiriye uwo bita Comte von Gotzen muri Kageyo yitwa Kageyo bahitaga Kageyo nyuma bahita Kingogo n'Ubushiru aho hantu rero mu by'ukuri hari ubutegetsi busobekeranye hari ubwami sinzi niba navuga ko ari ubwami ni bya bindi abanyiginya bamaze gufata u Rwanda babisha abahinza ariko ubundi bari abami bari ubwami bw'ahantu hatoye ugero hari ubwami bune hari icyo bitaga ubwana mwari hari ubushiru hari ubuhoma n'urwankeri haruguru ubwankeri ubuhoma rero ni nka nyamutera ikora no kuri giciye kuko urumva ntabwo uko babigabanyije nyuma ntabwo byahuraga neza izo ntuze abo bahinza sinzi ukuntu navuga nimba ari ubwami cyangwa abahinza sinzi ukuntu babyita Kagame yavuga mu toparishi
ngo nabahinza kuko
abahinza ariko si abahinza ntabwo hari abahinza ni izina abanyiginya babisa abanyiginya bariya bubatse u Rwanda ariko ubundi bari abami bafite ingoma bafite iki nuko ubwo wareba rero ugasanga mu by'ukuri izo ntuzwe ko ari enye zararwanaga buri gihe keretse bafatanyaga ari uko barwanyije u Rwanda abanyiginya bubakaga u Rwanda nyine aho barafatanyaga aho ubundi bararwanaga buri gihe ubwo rero tuvuge ubushiru na Rwankeri kuko batekwaga na bamwe burya mu bushiru hari umutware wabo wa nyuma yitwaga Nyamakwa ni sekuru wa gata na zigira nyirazo kandi ubwo akaba arawo bita abazirankindi abagesera abazirankindi bakomoka he hari uwitwa kera bita Manyori wavuye mu Gisaka ari umugesera muzirankindi araza anyura mu ndiza ahasiga urugo ku buryo mbonye umutwa amukomokaho wumva mbonye umutwa nawe ni umugesera muzirankindi ni umunyori ngo babitaga abanyori ni umunyori nuko ngo yavuye mu Gisaka kera ngo kuri Kimenyi wa mbere ariwe bitaga Musaya ariko ubwo nta wamenya neza nimba bihura koko icyo gihe ni igihe cyitwa Ruganzu Bwimba uwo Musaya niwe warongoye mushiki witwa Robwa hanyuma ngo yagomba kubyara uzafata u Rwanda yitura ku ngoma y'Igisaka yitwa Rukurura yituraho arapfa n'umwana aragira ni icyo gihe ngo uwo Manyori yaba yarahavuye araza anyura mu ndiza ahasiga urugo rumwe ariho mbonye umutwa akomoka mbonye umutwa uri ya perezida hanyuma abandi barakomeza bajya gushyiraho ubuhinza bwo ariko tubwita bwo mu ntuzo bwo mu bushiru abo rero babakomokaho babashiru babagesera bazirankende ni Sagatwa imbona baryi ni Bagosora ni Buregeya ntabazigira nyirazo nyine wumva noneho ubwo urumva n'abantu bari kumwe bon noneho haruguru gatoya muri Rwankeri naho hategetswe nuva n'umugesera muzirankindi burya gushaka nzirorera ngo abe mu babo buri gihe naho byaturutse niriya ntunze kubona mbonye umutwa simvuga ko mbonye umutwa atakoze akazi gakomeye yubwo kubohoza abahutu ariko niyo bahisemo ngo ashyire muri ya stade y'igitarama ujya guru ni ibitangaza bindi nuwa bari bazi ko ari uwa n'umugesera muzirankindi umva noneho rero ubwo munsi buke hakaba bwana mwari n'ubukoma n'ubuhoma iruhande bufatanya bufata giciye bufata satinski za kibirira urumva byagendaga bihinduka ntabwo byabaga intuzi abo ngaba rero uribuka afa sinzi niba ubizi ariko abanyiginya uwitwa Mibambwe ndumva ariwe Mutabazi yari yarahungiye hariya Ibukavu ahunga abanyoro none hagarutse agaruka anyura Inyanza hariya rwoye ku rwese rwose ari Inyanza niho nuzi yari atuye rero Mashira noneho kandi ubwo niho warongoye Bwiza Bwiza bw'Amashira mwumvise nyine udakirirora nirongora nuko ara yohereza umuntu Mashira arimo ategura iminsi mukuru yo kwakira umuntu zewe nuko baragenda bica Mashira abantuze ababanda bategekagaho bamwe barahaguma abandi barakuko Mashira ni umubanda barambuka bajya hakurya bahakora uhinza twabyise uhinza ubwana mwari nuha ni ruhande ubuhoma n'ababanda buriya ntuze aba uriya Serubuga ni umubanda ariko w'umuhoma wumva w'umuhoma ntabwo ari umubanda w'ubwana mwari hari barwendeye bamayuya nabizimunga ahubwo nabizimunga agomba kuba ariko akomoka kuko icyo gihe nicyo cyatukubera bamaze kwica amayuya kandi ntuze bahura cyane uriya kaje guhakwa nuko nibwo Bizimungu bamubwiye ati ushobora kwihorera ngwino tukwereke aho wihorera nibwo agiye mu nkotanyi. Buriya na ntuze n'abagosora yigeze gushaka kugenda kubera ko nta ntuze bamuhaga. Nta mwanya ugaragara.
Bagosora bari mu kigiye.
Ubwo ni umuzira nkindi. N'umugesera w'umuzira nkindi. Ubwo ntabwo bumvikanaga. Ku Serubuga yego ni umubanda ni umushiru ariko ni umuhoma ntuze n'uwo mu bwana mwari ubwo urumva ko ntabwo bumvikanaga cyane bashoboraga gusubiranamo kuko bashobora kuba bafitanye inzigo twe tutazi kuko bararwanye kera barwanaga buri gihe bashobora kuba bafite inzigo tutazi ubwo rero Habyarimana we ni umuntu wavuye i Bugande yavuye muri Kigezi ntabwo nta ngufu afite na busa
ni ukuvuga ko ntabwo ari umugesera w'umuzirankende
keretse nyina ni umuzirankende nyina n'umugore we ni abazirankende ariko ubundi uwitwa Nzabagerageza niwe mwene wabo gusa nta wundi muntu afite nuko ubwo nyine yavuye sekuru witwaga Rugwiro niwe wavuye mu Kigezi araza turahariya ahubwo ntangazwa no Kagame namenya ko arimo aterekera kuba mu Rugwiro ko aterekera sekuru wa baterekera sekuru wa Habyarimana bamenye azahita avamo none se sekuru yitwaga Rugwiro urumva se yitwaga Rugwiro
Habyarimana hariya viraje Rugwiro yahise yahitiriye sekuru
urumva wowe ntabwo yabimbwiye ntabwo yabimbwiye
cyangwa yarayimutse
ariko araterekera sekuru wa Habyarimana urumva ntabwo yabimbwiye ariko sekuru yitwaga Rugwiro kubona hariya hitwa Rugwiro simbona ko simvuga ko ari ibintu byaje gutyo Kagame ntabwo azajya kuharara yaraterekera sekuru wa Habyarimana wumva ubwo rero hakaba na ntuze Nsekarije we ni umwega ntabwo ari kumwe nabo ni umwega kandi akenshi avuga ko ari umututsi kandi ukuntu abanyarwanda dushekeje muri 63 Nsekarije yabaga icyangugu yapakije abatutsi amakamyo sinzi umubare ajya kuroha muri Nyungwe ndabizi kuko yego mbizi ku buryo umupadiri w'umututsi uwo Nsekarije yakoreshaga yagiye mu ntebe ya penitensi yamubwiye urumva kwica abantu bangana gutyo ntushobora kugira amahoro nuko ajya gusoma ajya mu ntebe ya penitensiya padiri aramubwira ati ibyo byaha sinshobora kubigukiza ntabwo ushobora kubigukiza kuko urumva ni abantu 100,000 Nsekarije yapakiraga abajyana kubaroha muri Nyungwe uzabaze hari abantu benshi hari amakamyo yagiye kumena abantu y'abatutsi Nyungwe muri 63 hari iwanyu Cyangugu nuko kandi ubwo Nsekarije ko bavuga ko ari umututsi bavuga ko muri 88 yinjiye mu nkotanyi azinjiyemo 88 niko abantu bavuga icyo nshobora kwemeza nuko mushiki we ubwe yaranyibwiriye ati muri 94 twarindwaga n'inkotanyi urugo rwacu twarindwaga n'inkotanyi zihari
urugo rwahagana he
aho yatuye nyine hari Kigali bari bari Remera bari bari hehe simbizi umva ubwo rero ibyo byose wabiteranya ugasanga mu by'ukuri abahari abategetsi kuba ravuga ngo nabashira ngo nakazu nta kazu karimo urumva ko abo bose ibyo byatumaga
Professor Uwizeyimana Lauriane ibyo bintu zanye ni ibintu bishyashya mu mvugo rusange ya hano hanze ndetse n'abazungu nabitwa ngo n'abashakashatsi n'abahanga mu bibazo by'u Rwanda icyo kintu ntabwo bigeze ntaho nanjye ndasoma ariko ntaho nigeze mpurira nacyo kuko ibi ngibi tugaragarije ni ibintu kuri jyewe bifite ingaruka bishobora kugira ingaruka zikomeye niba bariya abantu bafite ukuntu ndashaka kuvuga bariya bavuga ngo nabari akazu abantu bise ngo ni akazu amacakubiri hagati yabo ageze aho ngaho aho tubwira aho kuba baricanaga hagati yabo muri bo bakagira amakimbirane angana atyo numva bishobora kubyara ibintu bibiri kimwe cya mbere ni uko hashobora kuzamo uburangare ntibashobore kwita ku bibazo by'igihugu bya rusange bakaba muri ubwo muri ayo makimbirane n'ubwo busambo icya kabiri ni uko hashobora kugira abajya kugambana hanze bagambanira abandi
reka mbikubwire rero uwitwa Sagatwa ngo we nyina ngo ni umugogwe n'umuzirankende ariko nyina ni umugogwe niko nuko bavuga ngo hari abavuga ko yahaga ntuze inkotanyi urumva yageraga hose ahubwo hari n'uwambwiye no kuvuga abantu bibyo biragora avuze ati jyewe uriya muntu ntagomba kwinjira muri etamajoro Sagatwa kandi ubona ukuntu yari iruhande rwa Habyarimana bo hari rero ntunze uriya Serubuga ejo bundi yasohoye igitabo kivuga nyine memoire ze ariko wasoma mu by'ukuri ugasanga nta kintu abusa avuga usibye ibibanza avuga ukuntu ntuze nsekarije nari izinde bakoze ibintu by'amafuti ariko nabyo wareba ugasanga mu by'ukuri bishobora kuba ari reglement de compte nta wabimenya urumva ariko arabivuga nyine ukuntu n'ukuntu yagiye mu ishuri ukuntu Habyarimana yamwigishije cyane cyane urumva kugira ngo amuyoboke ugeze hariya ngo ni Habyarimana wamwigishaga kugira ngo azajye muri sogondere arabivuga mu gitabo cye ariko wagera ku madosiye dushaka kumenya ko byabaye nta kintu na busa avuga umuntu uvuga ngo muri 1973 ngo ni ntuze ni komite dusare abanyeshuri bo muri universite ngo bakomeze komite dusare bakwize ntuze hose hanyuma se abandikaga amalisiti i Kigali ni abanyeshuri bo muri universite
ese abanyeshuri bo muri sisi bashobora kugira ububasha bungana butyo ku buryo ingabo z'igihugu zirahari abayobozi b'igihugu barahari abanyeshuri ubwabo bo muri universite bagakora ikintu mu rwego rw'igihugu
cyashoboka ari kuva sibyo ari ibintu kandi ubwo ntuze uriya Sebatware aravuga ibintu bidahura na busa n'ibyo ntuze avuga bo hari biriya byadizi by'abanyagitarama wumvise nyine ko bavuga ko Bizinde atashoboraga kugenda ngo abwire Biseruka ngo nafata abasirikare abagire gutyo kuko ni etamajoro ibikora umuntu maneko ntihashobora kugenda ngo abwire umukomanda de place ngo ohereza abasirikare bigomba kuva muri etamajoro abasirikare niko uzagira uwubaza wese niko azakubwira ubwo rero nta kuntu
abo chaine de commandement ntabwo abarimo
ubwo rero we ibyo nta kintu avuga na busa y'ukuntu bari abanyagitarama bapfuye kandi wumvise uriya muntu uri muri Senegal aravuga ko ari we ntabwo mvuga ko ibyo uriya avuga ari byo ntawamenya ariko arabivuga noneho Serubuga ntagira ikintu avuga na busa kuri ibyo bintu bikazi nuko noneho bya coup d'etat ya 1980 nabyo arabivuga ariko nabyo nta atagira ikintu avuga mbese ntacukura
coup d'etat ya 1980 kuba dukurikiye wa
Lizinde na Kanyarengwe Lizinde na Kanyarengwe arahunga aba perezida wa FPR wumva nuko ubwo none akavuga ati rwose nategetse neza kuko twaratsinze muri 90 mu itariki ya 30 z'ukwa 10 twaratsinze ati rwose ati nageze intoma numva merewe neza ake no se bwo gutsinda se no se twaratsinze kuki twangara se numva twaratsinze ake bagirwa kuvuga ko mu byukuri nta utaruzi ko bazati inkotanyi zizatera nta utarubizi rwose nta utarubizi natwe twagendaga gutya ntiyabaraga umuntu uvuye ibugana kugatira ati hari ahantu mvuye barimo barategura intambara nuko ubwo aravuga nyine koko ko yongereye aba muri SM ibyo nibyo kuko nari impari na muri SM natangaga nahigishaga amakarita gukoresha amakarita aya ngaya bita topographique ubwo natangiye ari 25 ntuzi umwaka ukurikiyeho ba 80 ukurikiyeho ba 150 urumva ko hari akazi barabibonaga noneho no mu Bugesera arabivuga ko bajyanye yo abantu promotion nka zitatu z'aba soda ajya kwiga kandi koko nizo zabaye wumvise bavuga bateho muvumba zareshatu ngira ngo nabo ngabo barwanye birakomera ahubwo icyo atavuga nuko nkubwo ngubwo ntuze weneretse neretse aravuga ati ikintu kishe far ni ubutegetsi bumwe kuva mu myaka 20 ati bagombaga guhindura akantu rero seruga nawe akomere akuraho gutya ashuna kantu kubusabuga nuko buriya ngo mu Rwanda baravugaga ngo amasasa arasaza kandi koko ngo arasaza koko simbizi sinigeze nkora imbunda mu buzima bwanjye ngo amasasa arasaza ni imbunda bakavuga bati reka tuzajye tugura imbunda mu Bubiligi kuko nibo baziguraga tubaha amafaranga noneho izo mbunda bazaziduhe habaye ikibazo nuko muri 90 burya mu Rwanda intambara itangira mbese ni nko muri 94 abasoda nta masasu yari ahari amasasu ahagije yari ahari ubwo bagezaho amafaranga agera kuri 250,000 z'amabirigi icyo gihe narabaze nsanga byaranganaga na 10,000,000 z'amadolari nuko ubwo byose birerekana ko intambara igiye kuba ayo masasu ntibigeze babwira ababirigi ngo ni muyaduhe intambara itera mbese abasoda bafataga bya bindi byo zari Enfield zo muri 45 ni inyongereza zo muri 45 barwanishaga nuko inkotanyi ziba zabatanze mu Bubiligi ziravuga ziti bari abantu nabicanyi dore mubonye ukuntu bafunze abatutsi iyo bafungaga 800,000 nuko Ababiligi barabihagarika imbunda barazihagarika 10,000,000 z'amadolari nuko bayihaye inkotanyi nyuma bayihaye inkotanyi byararangiye wumva none se ubwo ngubwo nibwo butegetsi bwiza ahubwo rero nari nanabikozeho mfite rwose amatelegramu yose yahita amajugu enye afite ku buryo ibyo navuze uko byatangiye ntacyo bivugaho ukuntu yafasha yagendaga mu ntuze basirikare birutse noneho bafata ka kamwe ka kadogo nimari kadogo nimari iki bari bafashe aho ngaho akagenda akajyana mu ntuze muri helikopteri uwitwa Kanyamibwa Jacques niwe wamutwaraga abahani turuze ari majoro bakagenda kareka batayohuye yirutse ati do akagaka niko katumye mwirukana mwiruka aho ati ati nakagaka koko ati naka ati nimuda byeretwe inkwere ubundi mutwereke dusubireyo ibyo byo nta bivuga kandi ibyo urumva koko ni ibintu byewe nakuye muri izo za telegram hari byinshi atavuga mbese byinshi atavuga aravuga ibyo yumva ko yaba yarakoze nuko urumva ko mu by'ukuri azi byose kuko arahari muri 83 yarahari 80 yarahari 90 yarahari ibyo turabikeneye abanyarwanda turabikeneye dukeneye ko batubwira ukuri hatubeshya avuga ntuze ibyo umva ibyo byo kusoma ibita uziko ari byo nkora ibyo nakoze ubona ugasoma teze kwavuti ese kuki utagerageza hari ese kutagerageza hari ese kutagerageza hari iyi
kritika
muntuze rwose ntacyo usangamo mu byo dutegereje abanyarwanda bapfuye bate bari abanyagitarama bapfuye bate muri mirongo bariya bari izindi izindi rwose si mvuga ko si umutagatifu ariko bimugerekaho byose kandi wareba ukaba wasanga bamurusha ububi nibatubwira ukuri turashaka kumenya ukuri atari ukuvuga ngo turashaka kwihorera cyangwa kugira gute ariko tumenye ukuri tuzubake u Rwanda twebwe urabona jyewe rusigaje imyaka ingahe se nshyira ubuzima bwanjye buri inyuma yanjye
urakomeye
oya ubuzima bwanjye buri inyuma ntabwo mbona imbere ariko ntarabyaye abo bana bazakenera kuba mu gihugu kitubakiye ku nyuma wumva icyo ni ikintu nashakaga kuvuga mvuga ko mu by'ukuri kandi rari gisetsa nuko abo babanda bakoranaga n'abasindi n'abanyenduka uriya ntuze n'umubanda naho Imana Feridina ni umubanda w'umunyenduka kandi uzi ukuntu uba ibyacu ni umubanda simvuga ko ababanda bose baturutse mu Nduga ariko abategekaga hariya bakomotse bahunze Mashira amaze gupfa wumva ibyo rero urumva ko ni ibintu
icyo kintu ariko kugira ngo munyemereye Profesor Uwizeyimana Lauriane munyemereye tukigarukeho buke ikintu cy'amoko ayo bavuga ya Kinyarwanda yewe wenda byazaba ikindi kiganiro gikomeye kuko iyo bavuga ngo Abahutu abatwa Abatutsi ngo nibo ngo ntihagire ubivuga ngo abaciye Abanyarwanda mu bice ngo Abanyarwanda ngo bakicana ariko niba umaze kutugaragariza ko bicanaga hagati y'Abagesera Ababanda Abega kuki se niba banga bashaka gukuraho amoko y'Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi none yavaneho n'aya y'Abega Abagesera n'Ababanda n'Abasindi kuko nayo umwicanyi ayaheraho n'ubundi akica
bare none se umva kuyakuraho ni uguta igihe ahubwo ni kuyemera ko ahari arahari ntabwo uzakura ngo bigukundire kandi
kubera ko Abahutu bariho Abatutsi bariho Abatwa bariho ariko ntibimpamvu yo kugira ngo abantu bikene aho ndagira ngo humvikane neza kuko abantu baravuga ngo kugira ngo u Rwanda ngo abanyarwanda bazabane neza ngo nuko avaho Abahutu n'Abatwa n'Abatutsi ngo abanyarwanda
bazabane none se uzagira cyangwa pasu bivuyeho uzaba wibeshya ahubwo ni ukubifata ku buryo umuntu atumva rutundi ngo nuko ari Umuhutu cyangwa se ngo nuko ari Umututsi Umuhutu nawe ntiyumve ari munsi y'Umututsi kuko nta kintu kibatandukanya ibyo twarabivuze kuva kera numva hari ikiganiro twabivuzeho nta kintu kibatandukanya na busa kandi nubwo babivuga bwose bamwe babeshya bapfa guhomboka batazi ibyo bavuga ntabwo bavuye mu mahanga Abatutsi n'Abahutu biyubakiye mu Rwanda hariya mu Rwanda ibyo ndumva twarabivuze bamwe
bakatibike byarabuze ko hari uwavuye mu mahanga ibyo byose bose twese twavuye mu Rwanda abasekuruza bacu bari mu Rwanda
nyine si ukuvuga ko Habyarimana atavuye Kigezi harabazaga bakajya mu bandi bavuye mu mahanga kuko ibyo ngibyo byahozeho kera
y'umuryango ntabwo ari amateka y'igihugu
ahubwo buriya umuntu yigira ku wundi yewe nigeze kujya Burundi mu muri senyarira nka ntabwo ari kera mu 2014 noneho mbona ukuntu bakora mu nteko ishinga amategeko yabo mu depute arahaguruka ati yewe nitwa uyu nguyu w'umututsi w'umuhutu agahaguruka ati yewe none akavuga ati yewe nitwa uyu nguyu w'umuhutu mu nteko ishinga amategeko nuko akavuga uko abyumva ndumva
bose bakamwubahira
icyo ari cyo
bakamwubahira ko ari umututsi n'igitekerezo cye ntikigire icyo gihungabana
bakigabanyaho hari ubundi uravuga ngo buri Habyarimana kuvuga ngo yego gushyira ntuze mu ndangamuntu ntabwo ari ngombwa ariko kuvuga ngo ntibavuge ko hari abatutsi hari abahutu sinzi ko ubuse ko bavuga ko ntaba ariho sibo barya bonyine wumva se barimo bategura si utari umuhutu se usibye biriya byantuze bariya uriya Rucagu ujya kuvuga ngo nyina aramusambanye usibye bampura icyo ujya kuvuga ngo nyina ngo yasanze afite ibizuru nimba ari nyina nimba ari inde abandi se nibandi ugiyemo uriya se ntuze uriya bafunze harya ninde wabaye premier ministre
Pierre Damien
Ronso umuntu samza mara kabiri se ni maze akomere basanga ari umuntu wubaka icyo gihe bazahitamo nagira imana bazamufunga nuko kandi bavuga ngo ntabwo kubuhari ngo rwose ngo turumvikana pe ngo harya ngo bibiliya ngo 94 ku ijana ngo ubwiyunge
ngo
ababwirane
programu ya ndi umunyarwanda ngo twese tugize kunyarwanda
umva batekereza kandi rero bikavuga n'abantu nk'umuntu nganuze inka yabira uriya mu generali harya yitwa nde uravugaga ngo abana bo muri kabarebe inka inkingiyi yabira akaba ari ujya kwigisha abanyarwanda beka tugeze kure wavuga bakakubita agafungu
Professor Uwizeyimana Uriane nibyo rwose utweretse utubwiye nk'umu academique umuntu w'umuhanga utwereka ibice byari mu banyarwanda bari imbere mu gihugu utwereka ese nicyo kigaragaza yuko abo banyarwanda bari mu butegetsi batashoboye kumvikana ngo babe bakumira iyo ntambara yaturutse mu mahanga y'inkotanyi cyangwa se ngo bagende bumvikane n'inkotanyi bashyize hamwe
umva ari ukuntu bavuga Autriche
muze kugera no ku masezerano ya Arusha
uyu ufashe Autriche ubwo ariko ndavuga mbere y'intambara iyo ibonye igiye kuribwa umutwe ariko barabeshya si byo ariko niko bavuga umutwe wishyira ushengeza mu byatsi cyangwa mu gitaka kugira ngo utabona uko bigiye kugenda ubwo rero mbere y'intambara hari iyo urebye hari abavuga ko buriya mu by'ukuri Habyarimana yashakaga ko impunzi zitaha noneho bajya muri komite santrali bakamwangira kandi urumva ni umuntu utari ufite ingufu nta muryango wari umushyigikiye yari afite nuko ubwo rero biriya byose byo kuvuga ngo twaratunguwe arabeshya njyewe hari ushobora kuvuga ikintu ushobora kuvuga kandi nahagazeho nuko hari umuntu w'iwacu wari umusirikare witwaga Kanijabo nuko baramwirukana nk'uko birukanaga nyine ngo ni umunyabutare baramwirukana mwirukanye ararakara cyane nuko arabanza no gukena noneho kwa Rwigema baraza amubwira bati ngwino aragenda koko pe noneho nawe ashaka kuzana wari umuserija majoru premier serija majoru nawe iwacu wari ari reserviste noneho aragenda pe abonana na Rwigema araza aho kugira ngo agire ibanga abibwira ndindira imana uriya general ndindira imana abigeza kubabishinzwe nuko ugase kandi uwo museje amaje yavuze ati rwose bimeze bicye bimeze bicye bimeze bicye nuko n'uzo uvuga ngo bintu bari babizi bati guti bo ubwo noneho kubera ko biriya bya 73 bari abantu bishwe baravuga benshi urumva na Serubuga wabyumvise ariko nta wamenye kugeza uzi nta kimenyetso kigaragaza ko Serubuga bigiyemo cyangwa se ko wabyara imana nawe yabigiyemo ahubwo hari abantu bigeze kumbwira muri abo bari abasirikare nk'abo twahuraga nyine mbabaza ese kuki wafunzwe arambwiye ngo ntuze wabagiriye inama bigira umwami kuko nari umuzirankende ni umugesera w'umuzirankende wabagiriye inama ngo nta bihanga bibiri bijya mu nkono imwe rwose barabimbwiye ariko numva nkubiswe n'inkuba
ntabwo mbyumvise neza ni ukuvuga ko Musenyeri Narizi bigira umwami yaba yaragiriye abari ku ngoma kujya barwanya
kwica ba Kayibanda barabimbwiye rwose barabimbwiye kandi nabo bambwira ko babikuye ku bantu bakomeye bo hejuru wumva ariko ntabwo nakomeza ko ari ibyo ariko rero birashoboka kuko ni umuzirankende nawe kandi ukuntu yafashe Habyarimana amufashe neza kubera ko muri 59 yari yabanje gufatanya na Perode noneho Perode ageze aho mbese ntibumvikana ku bintu bimwe noneho bigira umwami ajya ku ruhande Perode asigara na Kayibanda nuko ubwo bikaba byashoboka ko kuko kayi ntuze Habyarimana yari umwana nk'umwana wa Perode kuko yize mu iseminari Kabgayi ari mu gipande cy'abokunyundo Perode niwe wamushakiye ishuri muri Saint Paul ngirango ni Saint Paul hari i Bukavu niwe wanamufashije kujya kwiga Leopoldville ntuze muri universite yari Leopoldville kwa ubu ni Kinshasa nuko ubwo rero akaba kandi apfa umunsi bajya guhamba bigira umwami nari impari nari nagiyeyo bari bazanye nka batayo abo mu bigogwe bose baraje abasirikare ukabona rwose ari nk'umuperezida upfuye nuko ubwo bakavuga bati yaba ari we wamugiriye inama ibyo ariko sida ntabwo nabirahirira barabimbwiye noneho ubwo intambara igiye urumva icyo gihe cyose icyo washakaga ni ukuguma ku butegetsi nka Kagame nawe nibyo arimo noneho baguma ku butegetsi kugira ngo iyo dosiye idasohoka y'abanyagitarama kuko babishe nyine navuze ngo ni inyamaswa birengeje inyamaswa kubona umuntu bamwima amazi akajya kunywa inkari zivanze n'amabyi rumva koko ibyo ari
ibintu ibyo watubwiye kugeza ubu ngubu usa naho watugaragarije yuko buriya butegetsi bwari bwaramunzwe butashobora guhangana n'abantu baturutse hanze abari bo bose
u Rwanda rega si bo bonyine ni u Rwanda kubera ko ariko nanone bigitangira ntabwo gitangira abanyarwanda bose barahagurutse kubera ndibuka ko abanyagitarama abasore b'abanyagitarama nibo bahise bahaguruka baravuga bati nimudushyire mu gisoda tujye kurwana u Rwanda rwose rwarahagurutse ariko kandi ruwarwana ntabwo mvuga ko lefar batarwanye bararwanye ariko hari amakosa menshi kubera ko nyine nta ntwaro ntaki ariko bararwanye ku buryo iyo abanyamerika batabijyamo ntabwo bari gutsinda byivuga ko batari gutsinda kubera ko ubundi
ari uruhare abanyamerika bagize mu basirikari bari mu gihugu imbere.
Oya, barabivuga, barabivuga ko yo bajyaga kwiga hariya mu Bubiligi bakora be ngo abanyamerika urumva ni ishuri rya OTA nawe abanyamerika bazaga kwigisha nyine ngo abanyamerika baba baragiye kuvugisha uyu bakavugisha uriya bakavugisha uriya bamuzana mu nkotanyi barabivuga. Ariko rero urumva kumenya niba ari byo ntawabimenye, urazi ukuntu abanyamerika bakora, ntabwo bagenda bavuza induru, ni ukubikora mu rwihisho. Barabivuga ko hari ababo bari ba BM bari inkotanyi mu by'ukuri, barabaye inkotanyi abanyamerika babajyanyemo, biravugwa. Ubundi mu ntuze nyine abanyamerika ba n'abayisiraheli uzi ko barafatanya, basanze kumwira nakubwiraga bashobora kunyura ku Rwanda kugira ngo bagende Abafaransa, nuko babaha intwaro zihagije, hanyuma haza na biriya bya demokarasi. Kuko Abafaransa baravugaga bati Abanyamerika icyo bazitwaza kugira ngo badutere, batere hariya hantu batwirukane, bazaza bitwaza demokarasi. Nibwo habaye ya nama ya Labole, Mitterrand abwira Abanyafurika ati nimuzane demokarasi, utayizana nta ntuzi nta kumufasha. Ariko nanone Habyarimana yari yatangiye kumwe bimwe bitaga
aho nari ngiye kuhagera kugira ngo turebe uruhare umwuka wa demokarasi yatangiye wazanye. Umwuka wahise uhinduka amashyaka amaze kwemererwa gukora, uburyo yavutsemo, uburyo yakozemo, nayo yazanyemo akantu muri urwo ruhurirane rw'ibibazo umuntu atakwisobanurira. Amashyaka nayo yavutse azanamo
ibindi,
indi ntera y'ikibazo kugira ngo gikomere.
Ubwo Habyarimana yari yatangiye nyine bimwe bise ajumyamento mbere Labore yabaye mu kwa gatandatu muri 1990 ngira ngo. Ariko ajumyamento yari yatangiye ayikora ku buryo mbese nko muri Senegal emerende izagumeho ibyo yashakaga. Noneho haje amapariti Abafaransa bavuga bati nimurwane tubafashe ariko muzane demokarasi. Demokarasi rero ntabwo ijyana n'intuzi n'intambara, ntabwo bijyana rwose. Nuko nibwo byenze gutyo bajya Arusha, ariko Arusha mu by'ukuri nibaburinda afite akantu k'akayi maranye iminsi gatuma nkurura. Nuko ubwo Abafaransa bakavuga bati ubwa mbere nyine rifari zari zikomeye 1991 Abafaransa ntuze uwitwa Herman Cohen wari secretaire d'etat uza Afrikaine w'umunyamerika aravuga ati buriya kugira ngo intambara yorohe nuko mureka inkotanyi zigafata igipande cy'igihugu. Noneho Nsabimana Imana uriya Castar aravuga ati twebwe turi ingabo z'igihugu zigomba kukirinda, none tugite aranga nabona itaba abasirikari baranga. Noneho Abafaransa baravuga bati bariya abantu reka tutume batagira ingufu babima intwaro zimwe zantuze nyine zirasakure, ahubwo ku buryo uriya Gasana James wari ministre wa defense ajya kuzigura muri Egypte. Abafaransa babonye meze kutati ngizi barazizana, ariko icyo gikotanyi zari zafashe imisozi hariya muri Byumba iri hejuru batongeye abafari batongeye gufata. nibwo haje rero ibyo bya demokarasi. Ibyo bya demokarasi bije kirohamo kandi muri demokarasi mundi mu ntambara demokarasi rusha kwitsinda urimo nani burayi iyo habaga intambara yurebyo nk'intambara ya mbere yo ku isi mu Bufaransa hari ubutegetsi bukomeye bw'umuntu nk'uwitwa Clemenceau yari ntabwo ari yari afite ntuze ikomeye cyane bo riba mu Budaki yitiriwe na n'uwamuvuga nuko muri demokarasi igihe mu ntambara demokarasi baba bayishyize simbwa ku ruhande ariko siyo ijya imbere mu Rwanda rero iza igihe kibi kandi hari Kagame urebye abapfuye b'inkotanyi bapfuye nta wundi umuntu ari gukomeza intambara kuri iyi bishoboka Kagame rero kuvuga ngo bapfuye amagi ngo kumena
amagi kugira ngo urye umureti
nuko ubwo uko bajya Arusha urumva Arusha ntacyo ari kuri Kagame Arusha ntacyo ari ivuze Habyarimana nawe agakora amakosa ajya muri akora discours mu Ruhengeri avuga ngo ni shifu ngo ni ntuse ni igipapuro umuntu ashobora kujya gukaraga akagera akagita mu musarani nuko ariko nyuma yisubiraho nyuma yisubiyeho nuko ubwo ukumva ko mu by'ukuri inkotanyi Arusha ntacyo byari bibabwiye kuko Arusha ituma abasoda abangaba bo muri leta izwi babazi ko amahoro agiye kuza none njye gupfa nduwanyuma mbari ngiye gupfa bwa nyuma nuko ugasanga ntibashaka ejo mfe kandi amahoro yaje mfira ubusa icyo nacyo ni kiri mu bituma abasoda batajya ku rugamba ngende mfe kandi abandi basigare
aho ngaho nyine murahazi cyane kuko mwagize uruhare mwafatanije n'aba bandi kwandika agatabo ingabo z'u Rwanda ko gushishikariza ingabo z'u Rwanda gutoza ingabo z'u Rwanda icyo gihe za XFAR kugira ngo zizabane neza n'inkotanyi kubera ko amasezerano yagendaga agana mu cyerekezo cyo gusinywa no kwemerwa ibyo murabizi rero neza ko habayeho ikintu cyo kwirara bavuga bati amasezerano ariho azabaho nta mpamvu ihari yo kongera kurwana cyangwa se kwitegura intambara ikazi ibyo kuba nabyo byarasinzirije Habyarimana ubutegetsi
si Habyarimana we kuko nta n'ubutegetsi yari agifite ahubwo ni leta ya gata hanyuma na batwagira mungu urazi ko byaragaragaraga ko abasirikare bose batekaga hariya ku mipaka bari babizi n'uwo Habyarimana navugaga yakoranaga n'uwitwa Nkundiye mu Mutara batumvikana ari nk'uwahuza imbeba n'injangwe batumvikana na busa
kubera ikibazo nyine cy'uturere
kubera ikibazo cy'ubu sinzi niba ari uturere ntuze wumva Habyarimana baramufunze muri ba bandi bavuga ko nawe yabaye icyitso nuko ubwo rero urumva ntabwo ari yishimye yari ameze nka Nkundiye nka ntuze ntabwo ari Nkundiye ni ntuze uriya ndi ibwami ubwo rero niwe wategekaga mu Mutara noneho ndi ibwami niwe wategekaga ndabitiranyira Nkundiye niwe wategekaga Habyarimana ari umukurikira batera Nkundiye adahari
yo mvuze Habyarimana abantu bajye bumva General Habyarimana Emmanuel
nuko ako kanya bahita biruka menya ngo aravuga ngo niwe wabanje ariko ibyo simbizi neza nuko ubwo urumva ko ubundi mu ntuzi hariya ibyumba bari bazi neza hari uwitwa Bahufite azi neza ko bagiye gutera bitegure byagaragaraga hakurya nuko bakavuga bati reka inta ubwo kandi ntunze minuwari imbunda z'aba za far zibara zifungiranye none ba far bakavuga ati ese mufungiranye zacu z'abari yase ko mutazifungiranye nuko darera akimumira ubwo nibwo bavuze bati reka tugure intwaro miliyari esheshatu na ntuzabivuga uriya Jean-Pierre Mugabe arabivuga nyine ko bari bagiye kugura intwaro za miliyari esheshatu ati iyo bari abantu batahaba opposition itahaba izo ntwaro bari kuzigura rugenera Mark niwe wanze na ntuze na leta ya gatatu na baranze nyine bavuga ngo tujye kujya mu mahoro mu muraguri intwaro z'iki nuko zirabura intambara iteye zirabura urumva ko mu by'ukuri Habyarimana ntabwo aragitegeka hari opposition usibye ko yaratangiye kuzamuka mu ntuze batangiye kubera abantu bari batangiye kubona ko inkotanyi zidashaka amahoro nuko batangiye gusubira kuri Habyarimana ariko mu minsi ya 1993 yari afite ibibazo nuko ubwo ngubwo Kagame we icyo yashakaga yari akize mufata ubutegetsi biriya byo kujya arusha ni ukugira ngo arangaze hatagira abantu batabona ko ategura ibindi ubwo hari hubwo hari ntuze sinzi niba mwarayibonye yasohotse mu minsi ishize wari ambasaderi i Bugande nta nubwo nayasinye n'izina rye ariko icyo gihe ari Kanyarushoki ariko ntabwo bavuga bati aba bantu barashaka gutera umuti nuko muba mufite ingufu nk'izabo muri icyo kintu uwo ambasaderi yandi nimba na ambasaderi yabyanditse kuko ntabwo gisinye na ambasaderi mugomba ko mwarakibonye kuko nakibonye kuri ya ntuze y'abakunzi ba radiyo urumuri urakibonye nuko ubwo urumva rero ko mu by'ukuri arusha bariya batwagira mu ngo barayemeye bazi ko bigiye kuba ariko umwuzukuru wa Rwakagara afite ibigambi nuko urumva abanyarwanda bacikamo uduce ijana urazi abo bitaga amajyogi hari abo bitaga baki hari abo bitaga baki kandi ubwo igihugu cyose cyashyushye ahubwo reka ngusetse buriyo bavuga bati nimutebagura bakiga bari kubateba umunyama barashaka guho barwana gusa bashaka kurwana menya tuzarwana kugeza nta usigaye intambara ihagarare ari uko habuze abarwana mu Rwanda kuko ibyo bintu kuba atari ishyano
by'ukuri nkurikije tablo mumaze kutwereka uburyo ibintu byari bihagaze mu gihugu kuva muri za 1986 kugeza muri iriya myaka y'intambara hagati ya 1993 ni ukuvuga ko nta yandi mizero yari ahari u Rwanda rwagombaga gutsindwa intambara yo intambara yagomba kuko mutugaragaje ko ibyerekeranye n'intambara n'amasasu n'imbunda bitari bihari mutwereka ko abayobozi baba ari ab'ingabo baba ari abayobozi n'amashyaka yaje gutoba abayobozi b'igihugu basanzwe inzego za leta zisanzwe bari barimo akajagari
hose
ni ukuvuga ko nta kindi kintu nta handi byaganishaga u Rwanda yo ruterwa cyangwa se intambara yarakomeye nk'uko yakomeje rwagombaga gutsindwa nta kundi byagendaga
ntabwo rwagombaga gutsindwa nka buriya ibyo navugaga iyo Bugenera atanga ko baguri intwaro ntabwo hari gutsinda
ibyo navugaga se nyine by'abanyapolitiki baje bakaba mu nzego z'ubutegetsi zo hejuru ni uruhurirane haje kuba uruhurirane rw'ibyo bibazo byose
rw'ibibazo ubwo kandi hari n'ikindi kintu nuko nyine ba igihe kibana gito ni ikindi kintu none umuntu atakwibagirwa ni ibintu by'ubukungu kubera ko u Rwanda mu by'ukuri rwari rutegetse Habyarimana burya yategetse umva ushobora kumutuka byinshi cyangwa ukamugaya byinshi ariko u Rwanda yarutegeye ku byerekeye by'ubukungu ntawari kumurusha
urabizi kuko nibyo wakoragamo ubushakashatsi
yeah. Ariko nanone
make tugenda tugana ku musozo kuko amasaha aragenda
yego ariko nanone ibyo bintu ngiye mvuga ko birimo ntuze birimo na ikindi kintu cyerekana ukuntu abantu batemaguranye kuriya kuko hari misoresore myinshi yari yabuze mbese yareba higana ikahabura noneho ikumva ko gutema ari wo muti ubwo twazabivuga ubundi kuko nabyo ubwabyo bishobora kugira ikiganiro
reka tugana ku musozo watubwira iki nabyo ni byinshi byatujyana mu ntuza mu biganiro byinshi ariko hari umwuka wari hagati mu Banyarwanda rusange rubanda uvanyemo ingabo ukavanwa abayitegetsi b'igihugu bakuru inzego z'ubutegetsi bukuru abanyarwanda ku mirenge abanyarwanda batize rubanda rusanzwe ho umwuka wari umeze ute ku buryo abantu baje babacengezamo ibitekerezo byo kwicana birashoboka kuko ibyakunze
umva ubundi mbere y'intambara rwose nta kibazo cyari gihari ngiye uko mbibona nta kibazo cyari gihari iwacu hariya barashakanaga hose bari mushiki wanjye wishingiye ku baramundeze ngo mushiki wanjye arongoye n'umututsi abahutu banshira ubwo gupfa ahubwo bandega ngo nakubise mu Best Buruhengeri ngo abakiga ndabanga banshira ubanza hari ubutari nuko basiga umuntu ngo ikindi ngo narongoye umututsi kazi ngo mushiki wanjye yarongoye n'umututsi kandi yari ikingiye sinigeze nanabimenya ntabwo yigeze ambwira ubwo kugira ngo mbabwire ko rwose mu giturage nta kibazo cyari gihari ahubwo buriya irindi kosa ryakozwe rikomeye ni uko inkotanyi zarateye bahita bafata abatutsi bose barabafunga 800 abafite icyo bashoboye cyose cyo bazi barabafunga bashyira mu buroko simvuga ko buriya Tito yarabivuze ko bari bafite amaserire ageze kurangahe ubwo hagomba kuba harimo abari bazi ko bagiye gutera bari bazi umugambi simbihakane ariko rero none se ntuze bari maniko u Rwanda ko yatwaraga amafaranga menshi iyo barivuga bati uyu nguyu turamuzi uyu nguyu kandi hari abo bari bazi bagafata kuko ujya gufata umuntu utazi n'uko bimeze hanyuma ukamujyana mu roka akamara amezi 6-8 none se urumva azavamo avuga ngo iki nuko nibwo ubundi mbere bigitangira abatutsi ntabwo bigeze bohereza abana babo bigitangira babohereje nyuma ari uko babonye nabo bavuga batangira kuvuga bati uzi ko buriya twasubirana ubutegetsi ko nanone ako ngako ni kajya kabura iyo byakomeye buri wese agana ku bwoko bwe iyo byamagara ateyo hejuru niho bahungira nuko bihita bibintu ariko ubundi imbere yaho nta kibazo nabonaga agiyeho rwose nta kibazo no muri universite nari mpari bavuga ngo ntabaza n'abatutsi baza kwiga bari bo basa ahubwo hari Bizimana asohoye igitabo ejo bundi avuga ngo hari abantu batanga ubuhamya nuko byageze muri 2023 babirukana hari icyo gihe rero ariwo twari umukobwa yatanze ubuhamya avuga ngo 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 nige ngo nije mututsi wenyine wigaga twari muri peni urije wigaga muri peni urije mututsi wenyine mututsi kazi kandi ubwo hari abakobwa babiri bomba abatutsi kazi nta muhutu kazi wari kuko icyo gihe abanyeshuri abakobwa ntibakundaga kujya muri universite bavuga ngo bajya kurongura iyo arangizaga imarite kurongurwa yabonaga ari byo byiza batangiye kuza nyuma icyo gihe hari mu babiri muri promosiyo yanjye bomba ari abatutsi kazi noneho akavuga muri iyo temoanyaje ngo kumva ni ibintu bisheke nari umututsi we kazi wenyine hari babiri b'abatutsi bombi
ariyo wenyine uri mu universite birumvikana
none
ni ukuvuga ko ahubwo universite yarimo abatutsi ijana abatutsi kazi ijana ku ijana
ijana ku ijana kumva ni ibyo nyine n'ibyo barisha ubu ngubu ariko mu by'ukuri ntabwo ibyo bavuga ibyo nabisomye ko hari benshi twari kumwe barabeshya pe barabeshya rwose ukakibaza ese bariya bantu bararyikiwe nimba barize barishije umutwe wabo ntibajye kurisha amahomvu nuko ariko ubundi mu by'ukuri koko nta kibazo gihe nabonaga mu baturage cyerekeye umuhutu n'umututsi kuva mbese 68 inyenzi zihagaze gutera ibintu byagiye bisubira mu ntuze mu mwanya wabyo ku buryo rwose nta kintu kindi nagiye nabonaga si ibyo ko nshobora kubona nari impumyi nshobora kuba narahumye ntawamenye
ntabwo waba uri impumyi wenyine kuko natwe twese twarayibonaga natwe twari ku mirenge twari icyo gihe nanjye nari utari kutari wo guta umutsima nari maze kujya mbona uburyo abantu babana narebaga imiryango yacu ukuntu ibanye nkareba ku misozi iyo bantumaga kujyana inzagwa mu basukirana iwacu habaga harimo amoko yombi abantu data yari yarahanye inka nabo hari harimo ab'amoko yombi ntabwo ibyo rwose byari bigoye kubona ku muntu uwo ari we wese nta buhumyi bushobora kuba buriho ibyo rwose nanjye nabitangaho ubuhamya reka rero tugende tugana ku musozo ariko rero ngira ngo nsabe rwose ko twazanonosora ikibazo cyerekeranye n'uruhare rw'amahanga kuko nubwo babivugaho byinshi ariko hari ibyo hari ibitavugwa hari cyane cyane nk'umubano w'u Rwanda n'ibihugu bituranye nibaza ko ugomba kuba waragize uruhare rukomeye cyane muri biriya bintu n'ikimenyetso gihari ni byabamo ubucuruzi ko muzi ko Kongo yaje gufasha Habyarimana n'iki ibyo mu nyemerere tuzabigarukeho ubutaha kuko nabyo ni ibiganiro
naguha nk'intuze akantu gato kavuga ngo ni ugutera amashyushyu urabona mu ntuze muri 89 cyangwa 90 nibuka neza ntuze witwa Salim wiyamamarije kuba ntuze sekretari jenerali wa OUA n'umutanzaniya nuva ari Salim gutyo yaramubaye noneho Tanzania kandi utibagirwa ko Habyarimana Nyerere ntigeze amwemera na rimwe kubera bakayibana ntabwo yamwemeraga kubera kuba yari barishe Kayibanda nuko ndetse Kayibanda uzi ko bari bumvikanye ko miliyoni z'abanyarwanda bazajya gutura muri Tanzania kudeta ibaye Nyerere ati ntibishoboka nuko ubwo Salim Tanzania baraza bavuga bati nimuduhe muzadushyigikira u Rwanda ruravuga ngo reka da rutora uwo muri Gabo nawe wari wiyamamaje abatanzaniya birabarya nuko ku buryo intambara ateye Tanzania ntiyigeze ibijyamo ariko ntabwo yashyigikiye kubera ko inkotanyi
amakuru jyewe mfite bavuga ko bariya ba Museveni yashyikiye ishyigikiwe na Tanzania se na Nyerere uzi ko na Habyarimana yicwa bavuga ko perezida wa Tanzania ashobora kuba yarabigizemo uruhare kumukerereza
ni mwinyi
ariko rero wa Tanzania bose bazaga bajya mu kirenge cy'uwabasimbuye
ibyo nibyo
rero ngasanga ibyo bya Tanzania mu Burundi hari politiki y'u Burundi nayo yaza kwinjira mu Rwanda hari politiki y'u Buganda ku ruhande hakaba na Mobutu baba bagomba kugigana cyangwa se ku uwo mukino nawo ugomba kuba waragize ingaruka zikomeye mu gutegura iriya ntambara cyangwa se imaze kuba mu gutuma ifata icyerekezo runaka ibyo bintu ni birebire ndumva
nabyo nabyanditseho ubwo nushaka nyimuzambwira tubisubiremo
nabyo kuko twarebye umwuka wari imbere mu gihugu mu baturage mu gisirikari ariko hari n'izindi mpamvu zari hanze cyane mu bihugu bituranye n'u Rwanda rwose byatumye iriya ntambara ishoboka ishobora kutabaho kubera umubano w'u Rwanda n'amahanga ikindi ngira ngo rwose muzatekerezeho niba mufite ubushobozi bwo kuba mwakoraho ubushakashatsi ni kuba umuntu yagereranya ibyo byose byariho bitegura iriya ntambara bigatuma inashoboka kandi ikanatsindwa mu cyerekezo kiriya yatsinzwemo mukaba mwabigereranya n'ibiri kubaho ubu leta ya FPR umwuka uriho mu gihugu umubano nawo wo mu mahanga nabyo ni ikiganiro kirekire kimbitse ubwo tuzabitekerezaho abakurikiye radiyo urumuri ndagira ngo mbabwire yuko ndi kumwe na Professor Uwizeyimana na Uriana akaba ari umushakashatsi kandi yarakoze imirimo itandukanye yatumaga amenya amakuru nk'ayo mwumvise yatubwiye ubundi atavugwa ndetse no kumva nkoranyambaga utasangaho nkabangira ngo rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyo tugisoreze hano nk'uko mwabaye benshi mudukurikiye ariko tubararikira nyine ko n'ibyo biganiro bindi bizaza bikurikiye nkazabararikira Professor Uwizeyimana Lauriani nkaba nibaza ko azatwemerera kandi musaba kugira ngo anabasezereho
yewe nyine njyewe ndavuga nti hari ukuri ntabwo ukuri nta mu by'ukuri ntikubaho abantu bagerageza kukwegera uko kukwegera rero biva ku bitekerezo byinshi kuko ibyo navuze ndabisubiramo bikunda kubivuga kenshi ntabwo ari ivanjiri harimo aho nshobora kuba navuze ibintu bitari byo icyo gihe uravuga uti waravuze ngo Serubuga ni umubanda w'umuhoma kandi atari byo wavuze ko Mayuya ari umubanda bucyo bitaga bwanamwari dore ko byagendaga bihinduka kandi ubwo atari byo icyo gihe rwose ukavuga uti ntabwo ari byo ukavuga uti mu Bushiru ntabazirankende ntabagesera bazirankende bahabaye ukamvuguruza mbese ukavuga uti ibyo wavuze si byo nuko nguko tuzagenda twegera ukuri kuko uko kuri niko kuzubaka u Rwanda ntuhishe ibintu ngo bavuga ngo nuwende nyira mu nyenga arazwi yaramenyekanye
abantu hari igihe baceceka bakavuga ngo sinabivuga nkubwo akaba azi ukuri runaka akavuga ngo mbese kubera bya bindi bavuga ngo uko wakavuze ukaguhakishwa ukavuga ngo utiteranya.
Utiteranya se nk'ubu se naba niteranya nakubwiye ngo ubuzima bwanjye buri inyuma bwararangiye bwararangiye ntabwo mbona imbere ntawutiteranya se ngo ngombe iki wagira ati ntumva ukuri ni ukukuvuga hanyuma ubundi tukemera ibyo twakoze tukemera ibyo kwakoze kuko hari ibibi bibi bimwe binuka ntabwo rero ushobora kubirenzaho ishuka kandi binuka bizageraho nawe biguhitane u Rwanda rero rugomba kumenya ukuri biriya bintu uwo muhungu bizindori nababwiraga hategereje kumenya uko se yapfuye niho wagira ute ntashobora kugira amahoro atabimenye wumva hari ntuze nka buriya nakubwiye nseka ari igihe wapakiraga amakamyo y'abatutsi none se ugira ngo ntibabizi ntibabizi se hano barabizi urabona se rubuga baravuga ngo yagize atya yagize atya nimba yarabikoze byararangiye byarabaye ariko atubwira ati nabikoze kubera ko byarabaye koko kubera ko niba kandi atari byo tubimenye ariko tumenye na none uwabikoze wumva naho ubundi tuzakomeza turyane tuzarinda umwana avugaga ko abazungu nabo bavugaga ntuze Sezari wa mu Romani bavugaga ngo rukomba sesa faute de combattant natwe nubwo keti niba ari byo dutegereje donc dushaka ukuri tukuvuge umuntu akuvuge uko akumva none ndavuga ati ntabwo ari byo ntabwo ari uvuga rwose urabeshya
uwo mwanzuro mwiza bariho dusorezaho ibiganiro byacu by'uyu mugoroba Professor Uwizeyimana Lauriane nkaba ngushimiye kuba wemeye kugaruka hano muri studio za radiyo urumuri ukaba uduhaye ku rumuri rwawe ku buryo wabonye ku byo wakoze mu bushakashatsi ku by'ubunararibonye bwawe wagize nkaba rero ngira ngo dusezeraneho hano gushimira umwanya w'abadukurikiye ngira ngo tuzangire kubonana ubutaha nyine tuzongera turebe kuri izi ngingo tuzinonosore izo tu ibikadusize tubikubatse ariko tutabyujuje tuzabyujuje ubutaha
hari abatazishima benshi ariko ni akazi kabo bazamvuguruze
ntabwo nibaza ko ukuri gushobora gutuma hari abantu biteranya n'abandi cyangwa umuntu watishima kubera iki ibyo byose ukuri kugomba kuvugwa kuko kutavuzwe ubungubu kwazavugwa harabaye ibitambo byinshi byako
rwose
ukuri guhishwe gutanga ibitambo kugendaho ibitambo numva rero igihe hari iki ngicyo kugira ngo abanyarwanda nk'uko mubisorejeho neza kugira ngo abanyarwanda bazagwizanye ukuri buri wese ukuzi akuvuge noneho hafatwe imyanzuro iboneye abanyarwanda twese muri rusange ubu rero akaba ari umwanzuro w'ikiganiro cyacu nkaba ngira ngo usezereho mugubwe neza aho ituruze mu batashye abantu baho buriya naho ubutaha mugire ijoro ryiza Professor Uwizeyimana Lauriane
nawe ni ukugira ijoro ryiza kandi numva twavuze igihe kirekire ubu ni akabyeri ngurenzaho akabyeri naho ubundi umuntu ntiyasinzira
usibye ko akabyeri yewe ntawe ujya ndeba ariko bafite akabyeri kanjye hano kandi bavuga ngo ni kafanta uranje bakwiye kuvugana mukomere ubwo nawe gutaha
ijoro ryiza
namwe.